zinagwirizane akubanja la kwanu ndikombo la kwatu hadisi zinagwirizane chikalidwe cha kwanu ndi mwambo wa kwatu pose papalibe mlandu chipembeto chisatile kanite ya mwali kadita panga chisango timveteni marry you yes I will marry yeah my love and I hope you will marry me will you marry me yeah, yeah. Maminkawa timaliza zomweta yambazi yeku bridal shower sana mendi na gwira manyazi don't be like you don't know me undone ndi mamangika pakazi yeah. Ole undiseke oh yes I will marry you yes I will marry you you're my love and I hope you will marry me will you marry me yeah, yeah. Mawati kalumbilitse ngakale ndi kubisa ndadzazidwa ndi manta olosaka ndi kumudwitse maganizo muntima kulipo kundikana ndiuzeni ndi dalile ndiuzeni ngati mukutela pompa mwali kati tili limodzi silomleni marry you Nidzalo wa muchechi Chota zirongo pesa chisangalalo Marry you Nidzaima musuti Nidzadikila nza kuwono limumfelo Marry you Alipoka pasule Yandikile chondo sawa mfele Marry you Ichindichi ambi Cha moyo wina moyo wina Dawizo msenza kala pompo Dawizo Unzo koma muma hape Dawizo msenza kala pompo Zaseka nawe nzalila nawe Dawe kubwela nzadoba nawe Iza Uzandisange ndiza kusange My love ndiza kusange My love